kitongole kisune kisubulanyizwa ku nsonga ez'abaana UNICEF kisazeewo okwongera amaanyi mu nteekateeka zonna ez'okubugiriza n'okuyamba abaana n'amakulu ve mulucyodo ekya Ebola Polokomo DR Congo n'eggwanga erya Uganda. Ekyono kivudde mu UNICEF kitegeezezza nti ebibalo ebiriwo byongedde okulira nga wasaanye okubeerawo okwanguyiriza mu kuyamba gavumenti z'amawanga agakoseddwa. Abuzigezaho kukulemberamu enteekateeka ez'okutanga ekirwadde kya Ebola okusaasaana kikomeko lwekibwe kyakomye era nga bagamba bagenda balamisa okuwuliza abantu wakati wakabala ku nsonga zino kibanguyize okufuna ensimbi ezinaayamba okukeberanga ekirwadde kya Ebola ku nsalo zonna ez'amawanga akoseddwa. UNICEF etegeeza nti abaana ebasinga okukosebwa mu mbeera nga zino kubanga bwe bakosebwa mirundi ebiri bo bennyini balwala ne bafirwa abazadde b'ekirwadde kino bongera okukosa mu mbeera ey'enjawulo.